kandi singa kajingo timuli mu mulango kacha matuku kumula ulilo luganda bwenanya boye imba byotegera ne byetegera noli byalimanya akati webuza jembi jane misenge jane mikumuta nanti sagala nyombo kwechina nuhuna kwaba yetuga asimumilira na yensomesa bali tirira byebali etaga obwongo bwange kyabulina mu kaseera kano okulangirira nti nze ndiwo aniwo mu kaseera kano aniwo aniwo mu kaseera kano aniwo yensaliwo nabaliwo nabo baliwo akale yadde baliwo akaseera kabwe kagwako aniwo mu kaseera kano aniwo mu kaseera kano aniwo yensaliwo nabaliwo nabo baliwo akale yadde baliwo akaseera kabwe kagwako ekiseera kituuka omuyimbi nakola hiti negwako nga gwe bali batimba ebyalo n'ebyalo kati yagwako nga lwe batamutimbye ku kifulu ky'omuyimbi nga tekikwatayo jjukira negedaneyeya jjukira Mr. Paloti jjukira Red Pantoni mu kaseera konga ye champiyoni jjukira Chance Nalubega jjukira Winnie Munyenga jati madina katife tubuza oba watawa uwe mmeso kapteni jola ya kube mboko kumula mileme mbona bali kubaticha Fredo Junior katize somesa anialiwo mukasela kano anialiwo yekwaliwo anialiwo mukasela kano anialiwo yekwaliwo yensaliwo nabaliwo nabo baliwo akale yadde baliwo akaseera kabwe kagwako aniwo mukaseera kano aniwo yekwaliwo aniwo mukaseera kano aniwo yekwaliwo yensaliwo nabaliwo nabo baliwo akale yadde baliwo akaseera kabwe kagwako Nepobia vimba, Edikenza vimba, Bafana vimba, Nesaha vimba, Manager zake vimba, Neshiba vimba, Fredo vimba, Devi Rutara vimba, Nawe vimba, Mama vimba, Ayayayaye, Anialiwo, Mukasela kano anialiwo, Yekwaliwo, Anialiwo, Mukasela kano anialiwo, Yekwaliwo, Yensaliwo, Nabaliwo, Nabo baliwo, Akali baliwo akaseera kabwe kagwako aniwo mukaseera kano aniwo yekwaliwo aniwo mukaseera kano aniwo yekwaliwo yensaliwo nabaliwo nabo baliwo akali yadde baliwo akaseera kabwe kagwako.